galu tolikamiza nabalabe bo balikuwana omukisa gwe ngambo omukisa abakujerega mabali swala kale kobenga wava mu kyalo olilya kine kibuga wamma omukisa gwa mukama labo omukisa gwa mukama bikulemye biri soboka omukono gwenga gukuyamba amazima awabo omukisa ebyamagero era bibawo omufumba zala balongo nenume yetuko kuweka omukisa gwa mukama labo omukisa gwa mukama
Nabiana biwo mukisa etakane nso